Abanyaroma umutwe wa 15. Twebwe abakomeye mu byo kwemera Kristo tugomba gufasha abadakomeye kwihangana mu ntege nke. Ntidushake ibidushimisha ubwacu. Buri muntu muri twe nashimishe mugenzi we, ashaka ibimugirira akamaro bikamwubaka ubugingo. Erega na Kristo ubwe ntabwo yishakiye ibimushimisha, ahubwo byamugendekeye nk'uko ibyanditswe bivuga biti:
ibitutsi bagututse nige byahamye.
Koko rero, ibyanditswe mbere byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no gukomezwa duterwa nabyo biduheshe kwiringira ibizaba. Nuko Imana iyo soko yo kwihangana no gukomezwa nibahe guhuza imitima mukurikije urugero rwa Kristo Yesu, kugira ngo mwese mube muhurije hamwe muvuga kimwe, bityo muheshe ikuzo Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero buri wese ajya yakira mugenzi we nk'uko Kristo yabakiriye, kugira ngo biheshe Imana ikuzo. Ndababwira ko Kristo yabaye umugaragu w'Abayahudi kugira ngo Imana isohoze amasezerano yahaye ba sogokuruza, bityo yerekane ko ari indahemuka. Kwari ukugira ngo n'abatari Abayahudi baheshe Imana ikuzo kubera imbabazi yabagiriye, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo:
nicyo gituma ngusingiza mu ruhame rw'amahanga, nacyo gituma nzakuririmba.
Byanditswe kandi ngo:
mwa mahanga mwe nimwishimane n'ubwoko bwa Nyagasani.
Kandi ngo:
mwa mahanga yose mwe nimusingize Nyagasani, abantu b'amoko yose nibamuhishe ikuzo.
Ezayi nawe yungamo ati:
ku gishyitsi cya Yesi hazashibuka uzahagurukira gutegeka amahanga, nyine w'amahanga aziringira.
None Imana yo soko yo kwiringira ibasenderezemo ibyishimo n'amahoro mukesha kuyizera, kugira ngo mubone kwiringira ku buryo busesuye mubashishijwe na Mwuka Muziranenge. Bavandimwe banjye, jyewe ubwanjye ndemeza ko musendereye neza kandi ko mufite ubumenyi buhagije bwatuma mugirana inama. Icyakora kuri bimwe na bimwe nabandikiye nshyizemo umunya, kugira ngo mbibibutse nanditse ntyo mbitewe n'ubuntu Imana yangiriye ngo nkorere Kristo Yesu umurimo w'umutambyi mu banyamahanga. Yantumye kubagezaho ubutumwa bwayo bwiza kugira ngo nyishyikirize abo banyamahanga babituro yemera, bagizwe intore zayo na Mwuka Muziranenge. Niyo mpamvu rero narata umurimo nakoreye Imana mbishobojwe na Kristo Yesu. Koko sinatinyuka kugira icyo mvuga uretse ibyo Kristo yankoresheje kugira ngo nemeze abatari Abayahudi kumvira Imana. Yakoresheje inyigisho n'ibikorwa byanjye, kimwe n'ibimenyetso n'ibitangaza byakorewe muri bo, ndetse n'ububasha bwa Mwuka w'Imana. Bityo kuva i Yeruzalemu kugera muri Iririya, inzira yose naje namamaza byimaze y'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Naharaniye kwamamaza ubutumwa bwiza aho Kristo yari ataramenyekana honyine, ngira ngo ntubaka ku rufatiro rwashyizweho n'undi. Bityo rero nkurikiza icyo ibyanditswe bivuga ngo:
abatigeze bamenyeshwa ibye bazabibona, abatigeze bamwumva azamusobanukirwa.
Niyo mpamvu yambujije kenshi kuza iwanyu, ariko ubu nta murimo ngifite mu turere twino, kandi nkaba maze imyaka myinshi nifuza cyane kugera iwanyu. Noneho ubwo nzajya muri Espanya, nizeye ko nzanyura iwanyu nkabasura kandi mukamfasha mu by'urwo rugendo, ariko tumaranya akanya gato nkabashira urukumbuzi. Icyakora ubu ngiye i Yeruzalemu gufasha intore z'Imana zaho, kuko abo muri Macedonia no muri Akaya biyemeje guha imfashanyo intore z'Imana z'i Yeruzalemu zikennye. Bishimiye kubikora kandi koko byari ngombwa. Erega ubwo Abayahudi basangiye n'abanyamahanga imigisha iva kuri Mwuka w'Imana, nabo bagomba kubunganira ku byo imibiri yabo ikeneye. Ibyo nibirangira nkaba maze kubashyikiriza ibyo bazaba babageneye byose, nzajya muri Espanya nyuze iwanyu. Ninzi iwanyu kandi nziko nzaza mbazaniye umugisha usesuye wa Kristo. Bavandimwe, kubw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo ruva kuri Mwuka, ndabinginze ngo mumfashe kurwana intambara munsabira ku Mana. Munsabire nkire abatemera Kristo bo muri Yudeya kandi n'imfashanyo njyanye Yeruzalemu izakirwe neza n'intore z'Imana zaho. Bityo Imana ibishatse nzagera iwanyu nishimye mbone kuruhuka turi kumwe. Imana yo soko y'amahoro nihorane namwe mwese. Amina.